number one baddest. Yeah. Ile mwanzo mwanzo nalijua kopa, moyo ukadondoka kwa wopa, ingali bado mdogo nikaogopa, hivi nitaweza jishindana na vibopa. Nikasema sararo pesa makaratasi, si nikampa sararo kulipiza kisasi. Baba niseme ni mambo ya ujana, ama pengine nyota ziripishana. Kila siku tukawa tunagombana, hapa kati kabla jaja Brianna. Na mina wife tulipendana,
K-Love of my life.
Na tukajaga kuwachana bila kupombana. True love never die. Asi asira mawazo ya kanisonga, dogo ambe alipo sambaza mkonga. Haters wakazani ntajinyonga, hell no it's true I'm stronger. Yeah. Don't teach me how to live, don't tell me how to live my life. Kama ni kila mbichi we kula mbivu, cause you got your life. I do my way, man I do my way, I do my way. Na siwezi kuwa we, kama siwezi kuwa we, na sitokuja kuwa we. Bad creepy boy. Fumba macho, itaendelea kupepesa. Mana nikita kacho, akipatikane takwa pesa. Kama maisha ni bahati nasibu, basi sitochoka kujaribu. Nipatie amani haribu, inachojari watu wangu wa karibu. Hata huyo ndugu yenu nisikuvita kavita, mbona sikugombana na madamu Rita. Ni pressure kufia na mpita, akisikia karoka na mpita. Kwa kuwa siishi kwa matakwa ya mtu, siwezi mbidhisha kila mtu. Eti nisifanye kitu kumogopa mtu, muziki ni kipaji sishindani na mtu. Yeah, yeah. Don't teach me how to live, don't tell me how to live my life. Kama ni kila mbichi we kula mbivu, cause you got your life. I do my sitokuja kuwa we. Bad creepy boy. Zara boy pass me the weed, I just wanna do my way. Bad energy stay far away, I just wanna do my way. Yeah.